Sifuni Bwana, enyi mataifa yote. Tukuzeni Bwana, enyi makabila yote.
Endeni
Thank you.